vhadiba huna mu muthanga ova a tshipfi Rachibvumo. Rachibvumo ndi ane vha vhathanga vha vhono bva tshifuranani fhasi ya bada hafhaḽani, vha hota hune automa zwori hoyu ndi muhota hota hota hota. Rachibvumo ndi u lwala. Hai vhabebi vhana vha uri no kha ri to mwisa tshilidzini uri anga wana thuso. Vha fhedza vha humbula na uri ndi khwine ri tshi vhidza vhafunzi vho mulaudzi uri vha ḓe vha thuse. Vhafunzi ndi u swika sibadela vha to ima hanefha kha tshanḓa tshavho tsha monde nga hafhanoni. Vhabebi vho ima kha tshanḓa tsha u ḽa nga ngei nese khou yo hanefha milenzheni hafhanoni. Hai vhafunzi vha ngomu vha khou ishela pfunzo hanefhaḽa, hu si kale u ḽa munna zwi khou thoma u to thenga thenga vhukuma. Mitshini i khou to thoma u lila hanefhaḽa i khou sumbedza uri hai muthanga uyu ya ha tsheho kha tshiimo tshone zwinoni. Ambo ḓi ringa tshipidi, vhafunzi ndi khombela bolpeni na bammbiri. Hai vhafunzi vha munekedza bolpeni na bammbiri, a ṅwala something a fhedza vha ṋekedza. Vhafunzi vha dzhia bammbiri ḽia vha dzhenisa vhukati ha bivhili. Nese khoyu u ngomu khulwa na vhori please kha vha bvele nnḓa we ro pfhiwa nga nyi. Vhafunzi vha ri no ira nne ri murabelele muthu nḓila dzawe dzi tshene. Vhabebi zwo vho zwi pfhesesa vha mbo ḓi bvela nnḓa. Khe vha vhafunzi vha tshe ngomu vha khou lwa na nese i khou vhea ri 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes. Vhafunzi vha ya vha to tenda ubva. After 10 minutes vho nese ndi u bvelela ngei reception ndi u ṱalutshedza vhabebi uri hai khuvhani Rachibvumo o ri sia. Vhabebi vha thoma u dzudzanya mafhungo a lufu ḓuvha ḽo mu vhulunga ḽa swika. Khe vha mavhiḓani vhafunzi vha tshe vhane vhaḽa vha khou isela pfunzo hanefha vha vho ḓiima vhukati vha ri ndi tho nga ndo hango vhaḓivha. Rachibvumo o ṋekedza tshibammbiri ri tshibadela ende nṋe thutu tshi vhala vhaḓivha. Vha tshi putulula tshibammbiri khetshi vha ri tshibammbiri tshiri vhafunzi vho ima nṱha ha phaiphi ya drip yanga thi tsha kono fema.